ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
Ai te poraere ka hipatū ai te pōtuku taonga mō te rāngai wahine Pakihi Māori ki Tāmaki Makaurau. Ai whai tohu a āwhina murupāinga mō tōna Pakihi o Whatu Creators. Ano mātou te whiwhi te kōrero ki aia i tēnei rangi noreira, kia whakawhiti atu ki a te kai Pakihi, ki a te kai urungi i Whatu Creators ki a āwhina murupāinga. Tēnā koe.
A tēnā koe.
Ngā mihi nui. Hei whakatuwhera i a tāua kōrero āwhina i whai koe te tohu Pakihi Toi Ora i ngā whakanuitanga rā. Tēnā kōrero hia mai ngā kare āroto i pupu ake mōu i tērā whakawhiwhinga.
Mō te hunga i reira pia i tino rongo i te ohorere. Te ohorere pea o taku te whinga i tāua tohu, engari te miharo hoki, te kite i ngā hua o ngā mahi, kua whakapau wera wera e au i ngā tau. E hara i te mea ko au anake e whaka auahatia ana i ngā mahi o te whare pōra, engari mō ngā tini kuia kaumātua i whakato i ngā mātāpono, i ngā āhuatanga, hei whakaraura i a tātou, i tō tātou reo, a tō tātou ahurea Māori, no reira. Ngā i te rā te pōra, i tino whaipakaro au ki ngā wahine mai aku kuia, aku karanga māma, whaea, whaea kieke kaiako, kua roa nei e para ai te huarahi mō ngai Māori, kia kua wai, kia tupu matamato ki enei mōmō mahi pera ki te kai Pakihi. Nō reira, nōku te maringa nui.
Tēnā koe, hei apiti atu ki ēnā kōrero āu āwhina. Ki tō titiro kua pēhea te whanaketanga o ngai wahine Māori mā i te ao Pakihi i te ao whakahare kamupene whai pūtea.
I tērā tau i puta he ni poata e kōrero ana mō ngā wahine whai Pakihi Māori. Nō reira, e tupu te re ake ana te hunga wahine Māori i roto i enei mahi i tira o te hunga Pākehā, i roto i Aotearoa nei. I roto i te wā kōwheore, koe nei tētahi o ngā āhuatanga i puta. He nui ngā kamupene i hati i taua wā, i kare anō pua wai mai anō, engari he nui anō ngā Pakihi iti nei me ki i tupu i taua wā. Ko te nui ngā he wahine, anō reira, ko wai mare au, ko piri tahi au ki etahi o enei hunga, me te mōhio ahakoa, he nui ake ngā tātauranga, he tino iti tonu te puna, wahine kai Pakihi Māori, anō reira, ko wai mari au kua tuitua e tangi atu o te hunga nei, rātou pūkenga ki taku Pakihi o Patu. Me au hoki nei, e tino whakātu i aku mahi ki te pai āhua, ki te pukamata, ki te hunga rangatahi me ki, kia ki te rata, ka parai a rata oki te pai i e nei mōmō mahi.
Kā rawe tērā e hei whakatepe ake i a tāua kōrero āwhina. Ki o whakaro, i a au kupu ake, tēnā hea hā i toa ai tō Pākihi, tēnā i e rātu.
Ki au nei ko tētahi o ngā mea kua tutuki e au i roto i aku mahi, kua whai huarahi ki te whana ki te whakapanake i ngā taonga tuku iho ki te ao o nai anei. E hara i te mea ko te whakamaori i ngā kupu, te mahi ki te hanga i ngā tapu tapu i ngā hau taonga, engari me pēhea e tuitia i ngā whakapapa maori i roto i ēnei momo tapu tapu hou, a kia whae pānga ki ēnei rā o nai anei. No reira ki ana i runga i rana taku auahatanga te whae whakaro ki te whare pora, ki te whae whakaro ki te oranga tonutanga o te ahurea Māori, ki te whae whakaro ki te whakarauratanga o te reo o te whare pora, ko era ahuratanga kua tino tuituia ki taku tapu tapu. No reira, ahakoa he mea hou, he mea rereke ki te mea tūturu neke, kei reira tonu te whakapapa ki ngā atua, ki ngā tūpuna, anō hoki ki a tātou e ora tonu nei reira. No reira, kia nei, a kei reira pia te tino whakamiharotanga o aku mahi.
Ai, mihi ana, ai mihi ana ki a koe i tō whakawātea i a koe anō kia kōrero ki a mātou i tēnei rangi no mātou te whiwhi, awhina murupainga. Tēnā koe.